Basele bumuli benzi, deselistia benzi. Muli mbaba tumuli muma penzi, choka muba mwenzi.
Hey, Oshon.
Red Sun Government, yeah. Melo tell them say, Nando love ye. Mashate ule dem jeda. Raji bingu obigana. Obigana. Undeka wono rumba muliwana. Ulilu chanku sangano yomwana. Oh yomwana. Na yeze bingu obigana. Usiba kumu kwa na kedi. Eyo kwa kedi. Abo huli kuba zanyane zibeti. You never touch my sexy body. Olavi koya gala nyashi body. You never look at my whining body. Choka nganteka mobu body. Kulabo ya gala balaba liwati. Bubi nabateka mochukuli. Bubu ya gala balaba liwati. Abo baleta nobu jiji. Olavi kano li mwenzi. Uli mwenzi. Choka zenja gala mapenzi. Wandibo mwenzi, uli mwenzi. Chokanze njaga na mapenzi, uli mwenzi. Well, me give you everything that I got in my world. In my world. Yes, I'll do everything that another girl does. In your world. Yes, I promise I'm there for you. And I swear I'll be there for you. Nebuli bila mukadukulu. Senja kugula kufulu. Na ye wafuka chivanda. Okoma womu nana. Obela na bakazi mwenda. Otuzanya chinamba. Mwafuka chivanda. Eki. Obela na bakazi mwenda. Ulabi kano li mwenzi. Uli mwenzi. Chokanze njaga na mapenzi. Mwenzi, uli mwenzi. Chokanze njaga na mapenzi. Uli mwenzi. Eddie Kenzo uli mwenzi. Kurunet official mwenzi. DJ ni mulodi mwenzi. Slick Stewart ni Roja Bobenzi. Sheila Gashumbo uli mwenzi. Na wizo manizo yo mwenzi. Ichuli ni Lwasa benzi. Na Barret Zoni benzi. Jefu chiwa si mwenzi. Noyo mbuga si mwenzi. Abasi gade muli benzi. Muyenda kuwa wala na balenzi.
Alpha Records.